Chukia chike snow baya, snow baya na ya. Ni chukia, ni wale ya bure. Ah, snow baya, snow baya. Kemeza, ni chukia, ni wale ya bure. Snow baya, snow baya na ya. Ni chukia.
Twende na che, na che, na che, na che, na che. Mchezo wa kichina, zungusha kiuno chako. Wa kichina, zungusha kiuno chako. Kama shepu huna, pambana na liyako. Kama huna, pambana na liyako. Nasema masha zungusha, we zungusha. Sasa wanjara zungusha, we zungusha. Adija kopa zungusha, we zungusha. Mama Dangote zungusha, we zungusha. Mama we kama mzuka umepanda, tuende paka chini. Eti nani sija mtaja jacheze na mimi. Kama mzuka umepanda, tuende paka chini. Eti nani sija mtaja jacheze na mimi. Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Apo kati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Nakulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Mama tuende nache, 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 nache.
Nache za Diblo one touch.
Nasema ay, mama, ay, mama, ay, mama.
Come mix Slicer.